Want him to love. Wow. Street King is around. Chain on the track. Uwezo wake Mola natoboa. Shetani toka mbele na kung'oa. Mungu yanilisha vitupo. Vitupo kavitungua. I'm okay. Na enjoy love ya Sagod. Baraka tele tele napata kwa Sagod. Usidelay. Kuna mema mengi kwa Sagod. Jau pere pere na Sagod. Nira.
Wow.
Nira. Tele.
Wow.
Kwa Mungu napata ra.
Nira. Wow.
Nira. Tele.
Wow.
Yeah. Aguna zogo, Mungu so mchoyo. Anaga longo, yani longo longo. Mimi nimepo, pake nimepo. You ready know about that. Naona miujiza, siku tena kwa giza. Baraka napokea, Mungu anasaidia. Naona miujiza, Mungu anasaidia. I'm okay, na enjoy love ya Sagod. Baraka tele tele napata kwa Sagod. Usidelay, kuna mema mengi kwa Sagod. Jau pere pere na Sagod. Nira,
wow.
Nira, tele.
Wow.
Kwa Mungu napata ra.
Nira, wow.
Nira, tele.
Wow.
Yeah. Nira,
wow.
Nira, tele.
Wow.
Kwa Mungu napata ra.
Nira, wow.
Nira.
Wow.
No, 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 feel flexible. Mungu ananifanya mimi kuwa flexible. No, 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 feel flexible. Mungu ananifanya mimi kuwa flexible.
Mola, good love. Naipata toka kwa Mola. Mola, good love.
Naipata toka kwa Mola.
Nishere, nishere, nishere. Kila siku kwake ni sherehe. Ni sherehe, ni sherehe, ni sherehe. Kwake Mungu ni sherehe.
I'm okay, na enjoy love ya Sagod. Baraka tele tele napata kwa Sagod. Usidelay, kuna mema mengi kwa Sagod. Jau pere pere na Sagod.
You smart music.
Na mtu mzima mafia.